Talk some vibes, Alibaba. Level beats, Jah vibes.
Oli mulungi nga masuka, oli mwebirungi munda, oli mwobutunda na lungi wange, oli mumutuza.
Kankuwane makula gwe
na lungi wange nga katya kapera na lungi wange okuchalo.
Yerere 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 tuli balungi. Wololo 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 ndi mulungi. Yerere 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 tuli balungi. Wololo 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 ndi mulungi nyo.
Obulungi bunsiwa ngakavunza mutalagane bunsiwa.
Nze sagala mulungi mulala,
ab'emitima bagikweka, omukwano bagusera nzomala. Olimu ebirungi bingi nalulungi, oli mulungi. Nze ndimu ebirungi bingi serulungi, ndi mulungi nnyo. Olimu ebirungi bingi gwe wali wonna. Nze ndimu ebirungi bingi tuli balungi eri munda.
Yerere 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 tuli balungi. Wololo 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 ndi mulungi.
Echiri mkuru, mwechiri waduba, petuli zaliwa.
Ngabana checho, mburi chimu checho, mfiga checho, obulungi uwebo. Nkala zezo, nanana, naburi chimu checho, nabiri viebio.